kuzuriwa kwenye nifanya nsilale na kosara kila nkika na waza utaenda mbali utaniacha najua ni wenga kutamani japo nzuga kama utani ugini marafiki wandani chakipi wasojua uko nami mbali na ndugu nyumbani.
Hold on, baby, come on. What you can take on without the time you'll roll.